Non-stop, non-stop original. Alta vibes, Will sign. Baby, toda juicy. Nasi tozuka maneiro, nasi andisi bisi. Shhh, chimbo nyarara, chimbo tisi. Bataka 20, baby. Kwa iri kufa, ufunge iri plenty. Dobu disaburu, Regina. Uchajga mari kushika yakdina. Mecha swana be that boyfriend. Acha kupa smile face. Just wanna be that boyfriend. Acha kupa smile face. Toda kuto gozo kanza, kanza, kanza ne mjaya. Ugozo kanza, kanza, kanza ne mjaya.
Just wanna be that
Secha unodachi, baby wangu unotapira uri ushi, yeah yeah. Debateri woko rwangu, swana sindine big, taipire kuchi. Move your body, just wa move it every night, yeah. Kiwe wandi noda pana mungwe, kiss me, hold me, usamire. Just wanna be that boyfriend, acha kupa smile face. Just wanna be that boyfriend, acha kupa smile face. Toda kuto gozo kanza, kanza. Ganza ni mjaya. Ugozo ganza, ganza, ganza ni mjaya.
Just wanna be that boyfriend.
Be that boyfriend.
Just wanna be that boyfriend.
Be that boyfriend.
Baby, toda juicy. Nasi tozuka maneru, nasi andisi bisi. Shhh, chimbo nyarara, chimbo tisi. Bataka 20, baby. Kwa iri kufa, ufunge iri plenty. Dobu disaburu, Regina. Uchajga mari kushika yakdina. Mecha swana be that boyfriend. Acha kupa smile face. Just wanna be that boyfriend. Acha kupa smile face. Toda kuto gozo kanza, kanza, kanza ni mjaya. Ugozo ganza, ganza, ganza ni mjaya.
Just